umutwe wa cumi na gatatu. Yesu yaje ku isi kugira ngo apfire abantu badatunganye. Nubwo yapfuye, yanesheje isi. Yehova yamubereye indahemuka maze aramuzura. Kugeza igihe Yesu yapfiriye, yakomeje gukorera abandi yicishije bugufi, kandi iyo bakoraga amakosa, yarabababariraga. Yesu amaze kuzuka, yabonekeye abigishwa be. Yabigishije uko bari kuzakora umurimo w'ingenzi yari yarabashinze. Niba uri umubyeyi, fasha umwana wawe gusobanukirwa ko tugomba kugira uruhare muri uwo murimo. Amasomo y'ingenzi. Nta kibazo na kimwe Yehova yananirwa gukemura. Jya wishimira gukorera abandi no kubafasha nk'uko Yesu yabigenzaga. Abakristo b'ukuri bamenyekanira ku rukundo bakundana.